Yande joni wittude e min tagi sappo joyi nani habaruji ɗin ɗimin Oumarou Dianganta on. Nani ko e majji gina ha mbi'en ni ana duwani e goto felli ana koƴƴo essence ko nder guyi ka oɗo ɓi leydi maraɗi noon o maayi ɗum ɗo dow fellol ko o fella. Har ko ƴewata saɗar maji ko wonno hiye har ko ƴewata mbi'en ni hano nangol hano goloɓi ladde noon ni ɗum waɗi nangi hano ladde kure noon ni yaare gada beji noon ni saɗar ma no heɓe ɗum waɗi ni hano goto nder hooreɓe fawtiri ɗo fi on ɗon. Yewtere men pindinol ni hano laabi joɗɗinama noon ni ko ɓi leyɗe men ɓaleɓe fu woni hi'ata torra nder yehu warta noon ni ɗum ɗo laabi ɗi wala no gollide ganɗi gala e teddine min keeɓi fama har ko ƴewata laabi ɗin ɗon. ɗiɗo kam maayi jeenawo nawni jeewa go'o kan nawni tato nawni sanne hano motaji kam pempodiri noon ni caka on ni kan he yeya noon ni kar mawɗo e fahan kase mota indirte ka dogon mbare noon ni adjoint chef noon ni tsala adamu noon ni jokkiɗo e sogeji hano pabatoji noon ni hano indirte e sapo pe noon ni ɓe konni o fantini bandimin Asumana Moussa noye fi o waɗiri.
Nomi haalirana ngam miɗen gollida hôpital gendarmaɓe e policiɓe sey noddumi docteur loctorore konni ngam walliramin har ambulance ko ada himɓe ɓen. Himɓe nawniɓe ɓe fuudu nder loreji woɓɓe jaara loctorore. Komin gari min tawi loreji ɗiɗi ɗin e mayɗo on. Nder himɓe jeenayo ɓen tato nawni sanne, jeegom ɓen seɗɗa nawni, himɓe ɗiɗo du maayi nder bononda o. Lore dogon mbare den kanka e sankitake sanne. Bisso ni travo on du har hoore mum hoɓɓiti.
Issa Sani ni walana duuɓi capanɗe tati e jeego o suka maraɗi noon o fiɗama e jaɓe noon ni hano ɗum ɗo mbiyen ni har ko ƴewata o joga kina hano nebban essence noon ni koƴeteɗan noon ni nane ƴartinteɗan nder guyka noon ni ɗum ɗo hano Abdou ɗan neto noon ni hoorejo fedde jinganore ɓiɓɓe leydi hano o fantini hano mo maraɗi noon ni o fantini bandimin mo wuro maraɗi go.
C'est entre deux villages.
Chaka kundumi e chantalla ɗum waɗi doña gom fiɗi jaɓe ɗiɗi suka jokolle gom gam adoyi essence dow motomu warre dow jungo wonde e wecco de fiɗande warre noon iɗum famtini seɗɗa amma fa fiɗanɗe ɗiɗi iɗum mettini bani o darna noon o sali darade hana o fiɗe essence e moto on ni durwete jaɓe lawol lawmu leydi gom fuɗu wi ay ɗo nder leydi meɗen neɗɗo fiɗe yabere gam adoyi essence na aregon no watte nder leydi ardiɓe leydi du illa arande ko ɗum waɗuno demɓe kani adande ɗum lawol.
On ne peut pas comprendre ça.
Nder lawol gotol ni gal laɓal heɓe hano bandimin tefi habaru hano to horejo birgade mo maraɗi dey ni heɓaka gam o muyay haalugo. Sukaɓe école ɓe CEG hano ɓe konni en noon ni région mo tawa cini natugo nder murtere de wala kaddi noon ni ko ɓe cini hano waɗugo nder ardinore ko ɓe desi hano ñande mawne noon ni dey hano subana o ni ɓe dawi ɓe jehi nder janguirɗe maɓɓe gaɗa hano guidal natugal caka maɓɓe caka fedde maɓɓe ɗe noon ni hooreɓe hano janguirde noon ni ɗum ɗo wakkati on ɗon ni har ko ƴewata ko nder mirtintino ni ko waɗi ɓe desani hano talkuru murtirde ni ɓe kollana wi nder mirtintino ni ɓe gala hano janguinoɓe noon ni gaɗa mum ɗo fo han kasi har ko ƴewata umminol hano janguinoɓe noon ni ko wonno waɗe ko sakiti nder janguirde maɓɓe. Non non di har ko ƴewata bi en ni habaruji ɗin ni ko ɓurta hano milliardji go'o fa ko deku e mun kamɓe cini hano waddanko nder commune mo Agades noon ni nder commune mo Agades ni ko hitane duuɓi ayiɗe sappo e jeenayi ceede ɗeɗo wattata kenani dow golleji hano commune on noon ni han dow fi laaɓal hano bi en ni laabi cellal e fahan kasen jandeji e moƴƴinol nokkuje noon ni no nder mum noon ni hano gattol hano kiite noon ni ko panneau solaire e ko nandi e mum noon ni batugudo waɗa kanani hano nayi e lewru décembre noon ni himɓe commune on noon ni Ahmed Kusa noon ni jokkiɗo e maire mo commune on noon ni o fantini bandimin Anissé Karim noon ni ɗume woni nuhayeje maɓɓe.
Non, ce plan d'investissement annuel tour
nder sigira golle gaɗoyteɗe ɗo nder commune Agades milliard go'o e millionji hemre e ko dekki kaja ɗum ɗum waddi komin kawri gam ƴewtinade laabi no waɗe koɗe keɓo nder hawrine amin ndedu comité gon halfinte golle ƴewtinaki laabi ɗi tan fuu e golle bi'aɗe gaɗete rawani nder majje comité o ƴewtino daara ɗume waɗa ɗume jacci sembe ko gollete ɗum fuu ni dow filla cellal himɓe e jande waɗete miɗen e ƴewtinade fondita sigila nawtorade panneau solaire du ɗo nder commune amin gam to hiite courant yora himɓe filla yaadu yeeso wala nden ne ɓeydol sembe hiite courant ngoldu no hiɗa
sanne. Il faut de l'énergie aussi pour le faire.
nder ni kitnoni lewru witinni hano mbiyen ngoloɓe leddi jeetati ngoori tati e dewi joyi kanƴi hano koƴa kuure noon ni yara gada beji noon ni nder région mo maraɗi arande ni ɓe cinani yarugo hano kanƴi sappo dey nangol majji kan waddani ɓe torra noon ni ganno tampini ɗum waɗini jeetati kan heɓa yara toon noon ni ɗum ɗo deni ƴewama hano lieutenant colonel noon ni ɗamfatsima horejo hano ɗamfatsima mouhammadou sanusi noon ni kawjiɗo e ladde hano kawjaki nokkuji ɗenɗon noon ni o yewtiɗi e bandi min noon ni dow cerlo hano harko ƴewata fi on ɗon Moussa Hassan.
Ano nder irsigila amin arano on min mbi'i tireji sappo nanguete jaare nder ladde gada beji ɗen amma gan nangol majji hoya waɗi jeetati tan min keɓi gori tati e debbi joyi ɗi fuu du ɗiɗi ɗo gada beji gacci fu wala he majji ko ñama e ko yare majji fuu no goodi bete mawɗe ɗiɗi moƴƴina ngam majji yaade yeeso ɗum min nangowan goɗɗi min gadda gan sappo e joyi min giɗi waddude ɗo nder ladde gada beji ɗen wakkati warde wakkati du cellal e ɓurnam majji no ƴeewe nde nangol ɗi to wadda yottake fu min
ndo fi rafidenaku nder leydi Burkina e Mali noonni hunde noon ko hooƴi hakkilloji himɓe noonni ɗum ɗo waɗi hano suudu habaru ko leydi France noonni holliri fi noon hano ƴewowu caka leñi e leñi noonni e kippitaji gonɗi no waɗe wakkati warde wakkati far ɓangeere ɓiɓɓe bomɓe ko wonno torra himɓe noonni ɗum ɗo wakkati wonɗo ni talkurdu Soumana Amadou kamfirtanimin talkurdu
leydi Mali hippitande waɗi caka leydi ndi endan laati lootoɓe teɓe dozon en ɓe kañum wonko waɗi ɗum talato endan himɓe capan tati e jeɗɗuɗu kañum wonko maayi Burkina Faso du konno capanna e jeego wonko wara ele hippitande wande a talata onda yaade alarbar nde endam e nder wuro wiyetego yirgu caka leydi ndi endam jihaadi en kañum wonko waɗi ɗum yerno AFP haaliri Burkina Faso duuɓi tati warde joni ni endan ko laati kippitanɗe e warwarno waɗa e nder soɓɓirde yaade lettugal leydi ndi endan heedoyde e togo kañum e Benin no waɗandu ko wattu himɓe kemɓeɗe capanɗe jeɗɗon ko wara duɓinanɗe sappo e joyi warde joni wagadugu e hoore muɗum hippitama ko watta laabi tati fa hande leydi Mali ton endan ko duɓinayi warde joni ni endan jihaadi en ɓangi arɗon no wiye Amadou Koufa pullo mbajoto laatiɗo warama lewru novembre ƴaɓɓindu endan yerno paari kañum e Bamako haaliri haɗay bolwolɗe endan e torro endan no wonno yara yeeso hakkunde fulɓe kañum e leñi bamarankoɓe kañum e dogon en caka leydi ndi endan waɗi ko wattu himɓe keɓe joyon ko maayi ele duɓinaɗe sappo e jeetati o endan yeruno oni fedde leyɗe duniyaaru haaliri
so jeegi tefi jippina laamu leydi Gabon noonni deyni heɓaki hande subana leydi ndi horejo mum ano wala ɗon ngam yanɗa no waɗa lebbi ɗiɗi he feccere noonni ko won umo ñawto noonni fi bonɗo oni hano ƴewatana hano fi oni hano wonno ƴewtine no suudu habaru mo leydi France andin noonni nder tarik leydi Gabon noonni ɗum kan woni arandere noonni ko sojeji tefi jippina laamu hano wurto to télévision leydi noonni mbiyen ni hano gallure mum andina kono hiɗi wayla hano laamu gun e fa hankasen do margal lobbal heɓe harko ƴewata laabi démocratie dartina ɗum noonni gada fi bonɗo oni harko ƴewata hano eruji seɗɗani hakkillo fukkingo warti nder leydi Gabon ɗum ɗo harko ƴewata hano fi on ɗon ni ko wurtin ɗum noonni hano ministre kawjiɗo e kokkol habaru yaago he ɓiɓɓe leydi noonni hano kan andini mbiyen ni andinorde noonni nder ko ƴewata fi leydi hano Gabon noonni ɗum ɗo ni dow fi sigila hano latol baalo latol baalo oni latoɓe baalo hano jottaki duuɓi nogay ɓe ɓe leydi men Niger noonni ko laawol duuɓi ɗiɗi e sappo e jeenayi noonni hano no lewru hano dartono kan ɗum yaato ɗum waɗe noonni latol baalo o noonni ɗum ɗo harko ƴewata leyɗe men ɓaleɓe noonni hano sukaɓe jottaki duuɓi nogay noonni ɗum ɗo harko ƴewata nder joɗa kalen koɓe gaɗi hano ñande asawe kamɓe andini wiide lewru dartono ɗum ɓe jahan ɓe gaɗa hano mbiyen ittodirol gol noonni to wakkati on ɗon ni no fi o yottir noonni madan Ibrahim Hadiza Adamu noonni hano Bathiri o fantini bandiraɓe amin noonni goto nder himɓe sigilo toɓe hano fi o noonni gungu Mahammad Dantani kan hokki laaɓal ngal
par rapport aux infrastructures
far ñibdidi e to bal lateteɗon ɗo enɗan ñami stade seyni kunce golle mum timmiday dey laabi koƴama fa ɗum waɗa lawlaw to enɗan maraɗi du to bal latete ɗon kandu golle mum no heddi no wodi fedde ƴewore ñibdiji e bonnol dokkuje fedde no wodi hawjine jippinol himɓe wari nangi cuuɗi hôtel ñame e maraɗi fuu no wodi fedde hawjine fi cellal ɓiɓɓe adamaɓe no wodi du bureau momin joɗɗini palais de sport pelle ɗe fuu no wona no waɗa golleji mum ñalane tan min domi ñande kan on fuɗɗa
attenda la Cannes U20
dowlatol balol kesol ngolni ko hitane dumeɗe sappo e jettati yaago hitane dumeɗe sappo e jeenayi noon ni lettol balo ɗiɗaɓa o noon ni ɗum ɗo nder gallu ñamay waɗama ñande alalde noon ni ɗum ɗo ni har koccie watta lettol balo o ni ko waɗa as soni dep noon ni jalake as gendarmerie noon ni ko o e ɓolum noon ni asn nigelek noon ni jalake kando aruna noon ni mo arlit noon ni goho e ɓolum noon ni lettol balo racine noon ni ɓe ñamey e fa hankasen a ko kana noon ni arlit e guinama sai ñande alarba
fina tawa jamu e cellal fijoji pirtor ɓalli e golleji ko
ñande fuu do studio kala ngu yewtere pindinol
yude altinere fayade aljumare e ɗengal bellare yande joyyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyyi e mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyyi e mintaji capanna e ɗiɗi e germare yande joyyi e mintaji capanɗe joyyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio kala ngu yaadu leydi Niger.
Min gartani ɗo fi yewtere men pindinol ɗum joɗɗina kana hitani ujunere e keme jeenayi e capanɗe jeɗɗi e jeenayi dow yehu warta himɓe nder leyɗe men ɓaleɓe noon ni ko hana ɓe torni noon ɗum ɗo nde ni ƴewama dartinaki gam walano gollide hano ɓe leyde men CDA o noon ni ɗi laabi joɗɗinaɗi ɗi walano gollide gam ɗi gala iɗi teddine noon ni no horejo kawjiɗo e fi himɓe dilloɓeɓeno ko fedde alternative noon espace citoyen noon ni Amadou Boulama Tcherno o fantini bandimi Michel Deji
yaha warta himɓe leyɗe CDA o caka leyɗe mumen wala no waɗira hano no ɗereji mbi'iri ɗum ɗereji ɗidu duuɓi mumen lasoyɗiɗi ni ko binda tabbintina nder hawrinogon waɗani ton Dakar e giɗe Amadou Boulama Tcherno arriɗo fillo ummade leydi mum yaade leydi gom ton nder alternative espace citoyen fedde jinganore himɓe leydi ɗum rafi ɗo tanade haala fedde leyɗe duniyaru jinganore hakke ɓiɓɓe adama
la CDAO est une forteresse
CDAO kañum woni joɗorde ɓiɓɓe leyɗe kawrɗe e muɗum ɗum endam ɗum du konɗa no dara hono talki joɗɗina to enen Dakar
ɗum e narral gaɗagal Dakar gal wi'i
droit de résidence et d'établissement
neɗɗo fuu jiyaɗo leyɗe ne wodi lawol yiilo no yiɗiri fuu kañum e are muɗum nder leyɗe kawrɗe CDAO ɗen endam fuu joni noon leyɗe tawaɗe nder CDAO ɗe ene tawɗa laabi goɗɗi kase koɗe mbawi tokkude gam batte yiwude na haɗude ɓi leyɗe CDAO ɗe naata leyɗe mabɓe ɗum du konɗa ɓe mbawiɓe haala ndenaguna dow filla cella ɓiɓɓe adamaɓe tamadu konnanne noon hana talki ko leyɗe kawri joƴƴiɗi no ɓuuri ko leydi gotiri gam batal kur mawdu joƴƴinaɗe leyɗe duniya dow filla keptol koye himɓe ɗatol mum sappo e tataɓol hokki laalo wiide neɗɗo yiilo to yiɗi fo e duniyaru yaade e kulle muɗum hande nde neɗɗo wiya ni yahan nder leydi gon jaaɗo e leyɗe CDA o ɗum laaton to ɗum torra sanne
nde ɗume wonno waɗa ɗum
cela est di
golloɓe so rusuji taɓe nder leyɗe enna dow muyaɗe mumen ɗum woni ɗum waɗan kamɓe ndi woni ngalan tokka talki ɗi no wiiri horeɓe leyɗe enna no andani ɗum saabu wakkati fo no holle ko wonno waɗa nder leyɗe enna e dow keeri leyɗeɗen endam
e giɗe maɗa ɗum waɗi ardiɓe leyɗe ɗen gala no mbiya goɗɗum
to ko milamin woni raffi darade waɗa saria fa woɗa ni noon saabu joni police na joguer goɗo gonduɗe nder kiloji ujuna hakkude muɗum e gallude lamore nde enna no jogui marfa mu no jooɗi ndene ɗon enna no wawi wiide kagga kallami ɗo ko yiɗi fo ɗum watto mota ƴiwoy ka lume faddemo warde ñemey neɗɗo fo anda keero ko jomum hokkoto e dow laabi ɗi ko heɓa yetto ɗo Niger e hoore mumeɗen andi eɗen godi hono majjum sanne fei e hokkoɓe habaruji ɓe gomnati ɓe wurtini haalaji ɗin minen jingonoɓe ɓiɓɓe leydi men du konno wakkati alahu min kalan himɓen tewto ko watta ko tawe dental leydi afrique waɗama ka noon woni ɗum wala eɗum waɗa ɗo en ƴeewani joni dental leydi europe waɗi joni fa durwidi e dental leydi amérique mawgal ngal enna hoore meɗen famay ke kamɓe ɓe to ɓe gona ɓe tefa ɓe cende en heeɓa ɓe dawra na en no hanno tawi ɗum enna ɓe paami ɗum fa wuuɗi
malheureusement no chef d'état ne le comprenne pas
ɗoni min dardata habaruji men e yewtere men pindinol ko yecci dow fi himɓe dilloɓe noon ni ko leyɗe men CDA o noon ni ko wonno hiya terror dow keeri noon ni ɗoni min kiya balen to jaam wali assalamu aleykum bandiraɓe gomɓe ne kettini
fina tawa jaamu e cellal fijoji pirtor ɓalli e golleji ko
ñande fuu dow studio kala ngu yewtere pindinol
yude altinere fayade aljumare e ɗengal bellare yande joyyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyyi e mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyyi e mintaji capanna e ɗiɗi e germare yande joyyi e mintaji capanɗe joyyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio kala ngu yaadu leydi Niger.